Taito the baddest.
Bubble and
yes, B.
Alongside Taito. You know how we do it.
Gangsta boy. Baiskeli sina nyumba wala chesa. Nimesoma za kayumba gangsta baisa. Pendo mwingi nijezie nijidai. Sio skendo kina wema nai nai. Zo salari na majumba kifahari. Misi kufanya ukani ona misifai. Kwangu njoo uji acho na tamani. Hovu cheche na machangu so tamani. Love you so much, baby sikwati. Vi kwa nini, baby huna mini. Au kwa sababu kesi be maskini. Tende lock city, lo mwanza mwanza yani. Kamwone mami daddy, okupe na zawadi. Baby, ufije da salama, ufime ikibidi baby. Love you baby, kesi be.
Ukinipa yo nafasi mi ta enjoy we.
Ta enjoy, enjoy.
Ukinipa yo nafasi mi ta enjoy we.
Ta enjoy, enjoy.
Ukinipa yo nafasi mi ta enjoy we.
Ta enjoy, enjoy.
Ukinipa yo nafasi mi ta enjoy we.
Nipe nafasi ya kuwe na we, kukaa na we, kulala na kusikwe na we. Piga muziki mi nicheze na we, niruke na we, piga mawe tupaga we. Your baby drive me crazy. Come closer, vali siwezi. Your baby nipe penzi. Sheji tosa wengine siwezi. Tabibu na kupadawa ya fawe. Tunda kama zabibu mita ya sema kifa. Najibu ya penzi lako rira. Nakupa maram baka uhisi kama unapa. Nipe na fast bus la zizi. Nikupa mapenzi baka uhisi na ilizi. Gonga glass bus la zizi. Tule maram tule bata ile kichizi.
Mix by Taito.
Yes,
B.
Alongside Taito. You know how we do it.
Gangsta boy.
Truly Kopia. Kabalu. Baby, you know I love you, right?
Love you so much.
Danger.
If you nini, baby, who na mean? I'll cross the bump. Danger. Be my chin. Then they look sit. No man's a man's a yard. Come on, mommy, daddy. Open as a wad.
Enjoy, enjoy.